Yo studio tamani kede kabaruji amen e fulfulde
alal bare nogay didi lewru octobre hitande 2014 sappo jetti yamde jabbiri kido silimaji debbe jomide oron kedi o sa studio tamani miden tawa e der maison de la presse bamako jotti non no do kabaruji hande yo Umar Waygolo holi tamo wiyede dum won to kayto cukulel pamarel du makko fi burta tati kanko sikita yalla nyaw e bola bondo ane e makko wakati jono dum won hol yimbele battinobe bangi makko be ka fu naba ma dum woni sera wakati jono holi tamo wiyede du won yimbele imminabe do bamako do jadi fa jaha jiawa yalla on nyaw woni e makko na wana ay honno nyaw e bola worino jati dum won le ekol ajungo do bamako do fu wakati jono won hejo golliji piyaade li hen kambe sukaabe jangobe tombe e be gondi e famine duno be gattawno o nyawra birta neddo dufaabe faabe dento do o nyawu honno andirdo no dum wonono kaldele kawrangal fuddi fuddiri to Alger to holli ta wakati jono wiama dum woni gube armede kanye lamu mali o mo fuddu holli anni e mudo wiide ana haaja fa jam e deejere wada li nokko ko holli ta wiide li hen ko dum woni ko walde adnaara Allah ndu wodi noddango fewde mabbe ko be furdube nanni be jabi dun holi tamo wiyede kassen du ko foti dum woni ottilaji sappo garta udden do bamako da edin ottilaji dum wonon yimbele garobe jewde kaye fiji leedi meden di kambe garta jippad leedi ottilaji holi tawe din ottilaji di ngadda e seriaji dum woni seriaji gondi leedi meden di kokko be o kabaru dum won hono suudu sar wusu humini dum wonon yimbele garobe jewde kaye fiji leedi meden di sekrabe bismillah hono biru mi do no sukalil pamarel kanyu sikita dum won to kayto yalla nyaw e bola o anay makko o ngel cukalel du holli tam wede du makko burta duubi tati sara makko gorko kanyu iwno hen to laginato so wartira dum won to kayto wakati jono o may dum won doctorade mawni to kayto jaati hono yimbele dum woni be wonduno galle be ka fu be ka certinama e kohe mun en fati dum woni dabire yimbe wobbe kasen holli tam wede dum won wakati jono hono won yimbele jaati urube do bamako do yimbele dum won doctor en dunki en ande fa jaajewa yalla o nyaw woni makko na wana hono kaldumi illa arani no jaati li tan wiyede hay no nyaw e bola o worino dum non sukaabe jangobe lekkol do bamako do hewbe mabbe an gondi hokked li hen hakkilaji dum woni honno nyaw o wondi rabirde no kanko Modibo Mari ko hande o yiliki dum woni ekol Madina Kuro fondamental do kanko yowtidi ton dum woni ek dum woni yowtidi to yimbe hewbe kasse kede ko barki sise kanyo Ousmane Diko pacintini on
ila jeddi lewru octobre ndu nyalande arandere urtigol janginirde mali do sukaabe ekol be janginama ande kumani di famminde be no nyaw jonte ebola o hedorte jande mabbe arandernde fawike do jonte nyaw ebola o kedo den Mariam Kane wonde classe jeno bo ekol Mamadou Diarra Madina Kura do le faccitango Ousmane Diko
yodo nyaw mo ngeejum e inditirte virus ebola so ala yidi habude e nyaw o a teedata hokkude juude marde nyawdo fa boya lota sato fudu juude ma
hono no janginoobe cuudi e kolleji di fu Ousmane Traoré kanko mabbo janginoowo ande kesse landini daddondiral hakkunde sukaabe jangobbe le faabondiral suudu ministre kumaniindu cellal le leedi meden di kedo den Ousmane Traoré mabbo janginoowo ande kesse le faccitaango Ousmane Diko
bien mais yeto geno ande sukaabe jangobe gorri fewde e nyaw ebola o mi landi kebe tafen koro nyaw o tagu message makko no waawri raaborde be kebi faamu jondo sifaaji nyaw o kambe hore be baawa rentade
di golleji kumaniidi famminde sukaabe e wadama le janginirde mali di fu kono no suudu ministre kumaniidu kabaru cellal ndu dardini ila nden martin gol kumpaaji ana wondi e wadede ka tiidallaaji kewdi tawaman le hen sabi cuude kolleji meden di ngala kaaki tendinirde le bangal cenan kan di tawede le cuude ekol kado den Abdul Kader Traoré horejo ekol Mamadou Diarra do Madina Kura do le faccitango Ousmane Diko
kabaru lotugo juude men jidi satalaaji kanye Odisavel dum ana hokka men kuyan e majjun lamu o walli men ana faabo men faasane
res landi ko han en landade jonde dum woni hono sugab ekol be ngarta faabe jogoro ko e mabbe so bi iwi le cuude ekol yidi do janginobe facciti fa laabi wiide saraabe sugab ekol be hani faabade be no be hani yubbinirde di golleji kedorte di nyaw jonte ebola o
faande en keddoto e nyaw ebola o jatonno be kolitir widino dum woni walde adnaara Allah ndu fu humnidu cialal be koliti wide le lebbi ngadoji di yimbe ujinaji kanyen ngarata heejede be jeyele pikke dum woni pikkiri jonte nyaw ebola ko be koliti wide le hen ko dum be koliti wide dum tan dum heejeta sabi de wakkati joni o faana wana woddi sanne kede ko barki sisi hali do hen
horugol aranol bangal nartugol geeji nyaw jonte ebola o fuddi le doktoroje kumaniide dartugol geeji nyaw Galaxo Smith Klein e Neulink e Genetique ko fodi temere njoyo njarraniibe ko e mudun e hornude de do safare iwobe e de leede den woni États-Unis, Grande-Bretagne, Allemagne, Suisse, Mali, Gabon e Kenya. Jabuji bangal ndenagu e njoddi yimbe jarnibe ko e mudun hornube ndedo safare ana doma e lewru desambru ndu. OMS holliti wiide nden safari di warta fa sake hakkunde pelle doktor en gondube e yimbe jontabe jonte nyaw e bula o. OMS holliti wiide di imoli mbajim binima andude hakke safareji kan di neldede Afrik ana hani dun hakke safare nde ande hono leyde jogide jama fa sanne li Afrika. OMS wiide ana huli hande do won do rafi yitugo lawol ndedo safare
sekirabe do bay neltude miijaaji modo dum woni hello amen de bemal andi no dirtengo Facebook go
tamani
honno dum woni kaldale kawrangal woddi to wadirde to Alger to holli tan wede wakkati jono gube armede kanye lamu bomako fu be kolliti anniya mabbe wiide yalla jam e deejana no wartale nokko dum non walde adnara landu fuddu wadi no hono noddango fewde mabbe wiibe fu be tinno no be gatta fu yalla jam e deejana no wartale nokko kede ko barke sisi wiido hen
walde turobe dental leede aduna fuddi jonde kaldale kawral hakkunde pelle murtudo de e gouvernement Mali o le wattu jaawudo be puddiri golleji di dum woni hono hollitidde kalkuru chaawundu yelaji ngadaadi hakkunde pelle murtudo de e gouvernement Mali o ko dum yawti ko beta ko o pelle murtudo de ardi hollitidde mi jangoji mudun dental leede aduna tiagal dum gouvernement Mali o pamti hala holliti mi jangu mudun yeso turobe dental leede aduna be ka le wattu joni o wala fu ko yalti le jidangal hom fu ana sawi reedu mudun ko yalti le jidangal ko ka hollitama wiide talkur manundu jide didi ngadaade hande de hollitayi bantugul hore mudun pelle de tobbe didi ana ton de bamako fujiraay fey dan woni ngotum maku Mali o e yopirde hom fu e dina mudun lamu Mali o holliti wiide de tobbe didi yo tobbe de moccataake fey le kaldal e kawrangal
kambe dum woni curobe adnara Allah ndofu be cedino dum woni hono ko telki ko be bedno ko bamako wednobe kanyo ko gube arme de wednobe ko jabbino dum woni kaldale kawral jabbino ngal dum woni ille lewru septembre ko jabbino ko wakkati jono landi ko warata yo wade dow hen yalla hono be gatta fa kaldale kawral ngal jukkite kanko dum non ministre communauté hakkunde Algérie kanyo leedele goddo yotidi ton dum woni hejaba men dido jabe to Alger to dum woni Moussa Camara kanyo famusa sidibe kede ko barke sisi fatintino on
so ajeewi fasanne le ko hala ko rewrintinobe tongi dereji edi ko mil ana waye selinde kawra lato tongal yubbe dabere de ere dumide ko tonga so rewrintina ko ana waawi hokkudu ko yida fay goto hettinaka sera jogaki dewtande hande dum hibbali nafaka e faabu kala
sakira bon jafoto yodum Ousmane Diko non honno hollitira honno kollitirmi o illa arande do kabura do kabaruji puddata do hollita wed dum won ko foti utilay sappo sappo kanyo en garato uddede do bamako do dum utilaji hono yimbe le garobe fa jeba kaye fiji leedi meden di kanyo en garto so jippole hen hollita wed dum utilaji goddi majji fa tawanaano jodirili nokko di galda e seria ngabe o golle dum non suudu sar wusu humminido jahole garol le nokku me o kanyo humminido dum woni yimbe le garobe jewde kaye fiji leedi meden di kede ko Ousmane Diko facintini on le hen
Wali tingol sari e gollirde kumani de kaye fiji leydi ndi dabareji mum darnama me jewtoto no de gordi bamako do jogaji galda e sariya so yimbe chalaniide yo yubbondirde hakkilaji wadi so men jidi e premier ministre wonko men darni arande e dabareji men gollida e maire humanibe balandi kodorde cellal e kabaro hawalu pati humanibe golle mum kebati dalla hakkilaji mum e ndu jotto ana yafa gollirde tema jena chapan jeego jeddi kany otelaji biden gonde yubondirde golleji mabbe fa dum fu dum yafa
dum woro no suudu sar wusi kumini be golleji dum woni kulle fu ko yaltata le leedi meden dibe kolliti wiide be ngara wadde murtere dum woni le tati e nay lewru novembre warorndu be kolliti wiide le hen dum wonono won jobdiji mabbe lebbi jabbino di dum woni ko be jobaka ka hono ko he mabbe be holli tan wede an kan hawritide dum woni ministre meden kumini do hakkunde kumini dum woni hunde fu ko yaltata le leedi meden di sakiraabe wakkati joni en jewa yalla hodo woni en le réseau ngaji di kolitan wede dum woni to kidal to won guykaji mawdi ngadi to dum woni hono pam gombe tombe kolitan wede won kulle mabbe ko wujjalle hen ko yottoto fa biskiji ko yato hono carton ngaji dum woni temedi kolitan wede sa jewi jawdi ndidu dum ya fa e millionji sappo e joyi ka dum woni himbe le ministre gombe tombe be ngadi le hen dum woni asugol kambe gube armé de fa hande ka wala fu ko be jii le hen dum woni le di dati kolitan wede du di nyam duju fan kan hokke dum woni sukabe gombe le réseau kidal kedube be joni en jaram fa banda ambassadeur boli tam wiede dum woni hono yimbele dum woni hono janginobe gombe tobe be kolitiwide be garan wadde murtere dum woni tati yotta yade joy lewru novembre waron do be kolitiwide ko woni ko welebe dum wonon directeur gonno to banamba o to kanyu fetta so nagira nuku goddo ko wadi so directeur o hodo mudu fetta sabi de wakande ekko uttande wiya holli tam wiede kanko o warailo be kolitiwide kambe janginobe tobe sina on directeur tata do warta wakkati joni en jaranto kuli koroto holi tawet dum wonon kambe yimbe la jeyi be to ecole ngaji dum woni ecole ngaji di ngala e jeya lambe be kolitiwide hitane hikka dum woni 2014 2015 kambe be kebay dum woni hono sukabe hewbe be be jangina jati be kolitiwide dum woni hono yimbe la kebube le hen defbe be jafa yimbe la temede jobe fu dum woni e cuudi mawdi lamu do to ay ton ton jati won tobe naba en jaran wakkati joni o segu dum won hono militaire gombe tombe be gondi e famminede dum won hodum amo e hore mudum nafata se militaire hobe gombe to segu tobe kambe be kolitiwide kambe be ngala e amo fe amo dum wala hono ko nafata be jati ngabe o golle dum won suudu ministre gonde leedi men humi nido dum won hono yurmende kanye e faabade dum woni no saha leedi meden di worri wakkati joni en jaran dum woni faato kaytobe kolitiwide yewtere mawnde an wodi to de yewtere ne wara yowade dum woni latugol balon fa yottade e dum woni birki sukabe kanyo fina tawa leedi meden di dum wada dum woni nokku gottobe noddata selen geni to dum le réseau kay o woni holli tan wetu fuddi to ko foti balde tati wakkati joni be gonde hokkudo to yibel hakkilaji jati dum woni hono witto o wori nobe be gonde hokkudo yibe hakkilaji du fa yidwere wad le nokko kanyo fa kaba e dum woni jonte noddirtede palide sekirabe do kadde ten nyaloma hande no o ye en ji jango wassalam.